pesa. Jumba na magari mazuri, ila busara, heshima na hekima, utungwana na hisani. Mpende mkeo na atakupenda kweli, nani sitiri hata kwa dagaa na ugali. Penye furaha na mapenzi nayo yapo, penye mapenzi yananyoka mambo. Tena nanipenda hata kwenye ngumu hali, na mimi namdekeza kama penzi la mama kwa mwana. Tena panda mgongoni kubembeleze ulai, cause I'm a baby, you're my baby, that's why I lie.
Touch me, please.